El Capo.
Hold up, wait a minute, wait a minute. You let Ngadi go flow. I'm a shot in my soul, bitch, and wait a minute. Lines, Zimo, style, Zimo, booms, Zimo, high, Zimo. Say back and relax, enjoy the mind. Super kwenye maya ya.
El Capo.
Live your life like this. Wapa number moja toka Afrika Mashariki. Na 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 weza kujaza beat eat like this. Let the upper rapper wako to speak to please. It's a new word. Stanguliza pleza mtanguliza too girl. Na kama selevo zako basi usidu like this. Wonder wanna shinda wanna kimbilia police. Kama jeshi na pelega mchaka mchaka. Na kamata tumataja kwenye pango na wasoka. Takabisha na mchaka minu zee. Sasa kabisa na easy level I said. Mina chef game, it's fake fame. Mina pimp game, domana naka inazidi kata. Mina maintain, mambo bang bang. Kama hutang, nafugua minango wengine nipo jani nyuma hang. Mindo jume ndo touch, tricky zangu ngumu ata kusearch. Game na tafuna kagamza karachi. Ladha kiisho na go come back, back.
Hold up, wait a minute, wait a minute. You let Ngadi go flow. Amesha timba so mijano, wait a minute. Lines, Zimo, style, Zimo, booms, Zimo, high, Zimo. Say back and relax, enjoy the rhyme. Super kwenye maya ya.
Yeah, live your life like this. Rule number moja yangu ni kuishi to peace. Naishi maisha yangu bila mtu kumplease. Spendi kabisa kuentertain to shit. Sikurupuki kama kitu sikijui. Na siro tuna mtu baya kiri aza kuina. Na nikipiga kime amenishi misijui. Kupada usuro sikudanganya na weza kukwa kuwa chui. Chinya maji kama taa. Nikibuka utashangana wachao mezuba. Wakisi ndukani kwa far. Wakijaribu no matajari bari meja. Kukana na weza kucheza PTE like this. Alegeza nati zolimi wake like this. Kipi titoro maniga tisanga jochoro leo. Nana najua tumora kuno kutamele toro straka. Nana weza I talk your back, I can kiss my back and your back. Talk to you, I mean the best. Mean the beast, mean the G to the E to the N to the I to the U to the S. AY, all the way from Tanzania, East Africa. Z.
I'm out.